exclusive to Zayd Hype Mag.
Welcome to Zambia. This is Zambia. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. Mo wana fuakandi everything kalira. Yeah, this is Zambia. Yeah. This is Zambia. This is Zambia. Ulova na mo wandi fatenga malo. Welcome to Zambia. Kalabasu manyo moto kalira. Ulova na baka pochita buinomba kongale kada. Welcome to Zambia. Chalo chatu kuri mwene siriri. This is Zambia. Mitengo ya vintu ikwela daily. Kulibe kukambapo kusokolo wa seta na papo. The door wanna talk upa vintu vanzelo nda onge na zelo. Apa kuliko chiruma baunzo na yamba umfwiti. Zorba wa vantu muna picha nanga vasia na party. Bangani ya pola is a skill tiripe. Mipola na lesa tinkaliro pepe la ndiye kalitwe. Machesi ya paka nasipusa onyenga. Mjito zizo wakai vankaliro fari sotenga. This is Zambia. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. Mo wana fwaka ndiye vetinkalira. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. This is Zambia. Ulova na mo wandi fatenga malo. Yeah, this is Zambia. See, we're getting a reason now. Wandu wachikata talo chapuino full of minerals. Welcome to Zambia. Yeah. Every day si malila. Bantu wakumwa mande tu sande kulibe kupumula. Nyimbo zopa ndanzelu. Singala zilila. Kuimba vanzelu siwa supporta siwa za kumvela. Welcome to Zambia. Chalo chojalisika. Bundu wanafa 2 years later au kisipa. Maso maso tendo kaba pali cholera. By God's grace si vonse vinapita. This is Zambia. A land for the rich and the poor. My sex dose. Yenzi ya naleta kantu. Vipati vambiri vinasira. Sienzo one kafari.
Blessy.
Kodi blessy. Yata.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Anikofuno imba. This is Zambia. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. Mo wana fwaka ndiye vetinkalira. There you have it, ladies and gentlemen. Joga o fato se vê que era como zila. Promo Puchari. I say yo, my brother. DJ Mula. DJ Malindi. Yeah. Bless a gadja. Deep sea. Hey, Tim. I say yo, my brothers.